it up, para pam pam pam. Don't have no cheap day.
Are you liar?
Oh yeah. Splatnum. Napenda koni kikupa mpaka moni. Nikipe Kenya pe Kenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuinate Kenya te Kenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. Sorry, my contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river Nile.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embuchu tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao. You ever leave me solo or disappoint me with this basic hole? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vidanga dana, vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba. Oh nchuni. Asa baby mbu show me le kitu amekupa mama. Mbu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Nikomeshe kati 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 kati.